Chukwu onye ọrụ ebube mmehu nwa bịa lekele maka ihe ọma iwile mmemme ndụ imelu mbịale yeye kele rima mbịale yeye kele ma e mmehu nwa bịa lekele yo yeme eke o daru o fensa Mbiale yeye kele rima Mbiale yeye kele ma e Mau ma mbiale kele yo Yema eka o daru o pensa
Oh, it's so real.